My prayer this morning is that God would use these few words to speak to our hearts.
Umthandazi wami namhlanje ukuthi kwangathi uNkulunkulu angasebenzisa lamazwi ambalwa nje ukuba akhulume nezinhliziyo zethu.
When I asked Reverend Steger yesterday, is there something that I should say?
Ngesikhathi ke ngikhuluma noBaba umfundisi izolo, kwavela ukuthi kungaba khona yini engakusho.
And then he said, the Lord is at work.
Wathi ubaba uNkulunkulu usemsebenzini wakhe.
The Lord is working tremendously in our midst.
uNkulunkulu uyasebenza ngamandla ayisimanga phakathi kwethu.
And he is blessing us.
Uyaqhubeka futhi uNkulunkulu uyasibusisa.
I wonder if you're experiencing that.
Angazi noma wena usukwa wakuzwa yini wahlangana yini nalokho.
Have you experienced that?
Ngabe
God at work?
Wakuzwa yini ukuthi uNkulunkulu uyasebenza na?
And I would start with that thought this morning.
Ngithanda ukuba ngiqale ngalowo mcabango namhlanje ekuseni.
Let us pray.
Asithandaze.
Our heavenly Father.
Baba osezulwini.
In the name of our Lord Jesus Christ,
egameni lenkosi yethu Jesu Christ,
we pray that you would be in our midst.
Siyakhuleka ukuthi kwangathi ungaba phakathi kwethu.
Take your word.
Thatha izwi lakho.
Every word.
Lonke izwi nezwi.
Breathe life into it.
Phefumulela umoya wakho okuphila kulona.
That through our being together here,
ukuze ukuthi ngokuhlangana kwethu lapha,
our lives would be drawn closer to thee and become more like thee.
Izimpilo zethu zikwazi ukusondela kuwe bese sifana nawe.
We pray now that you would bless your word.
As
you bless those loaves and fishes, may your blessing be upon everything.
Amen.
We read out of James chapter
1,
verse 2.
So funda encwadini kaJakobe isahluko sokuqala iverse lesibili.
Consider it wholly joyful, my brethren, when you are enveloped in or encounter trials of any sort or fall into various temptations.
Bazalwane bami nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa.
That temptation could mean hardships and difficulties.
Lezo izilingo zingachaza ukuthi mhlawumbe uhlangane nobunzima noma mhlawumbe
not just merely tempted by sin. But be assured and understand that the trial and proving of your faith bring about endurance, steadfastness, and patience. But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work so that you may be people perfectly and fully developed with no defects, lacking in nothing.
Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho.
When I heard these words yesterday that God is at work,
ngesikhathi ngizwa lokhu ebekushiwo izolo ukuthi uNkulunkulu uyasebenza,
then I had to ask myself, do I experience that myself personally? Many of us sit here every Sunday. We are here, God's word, sometimes every day. But the danger is that we miss the mark. I'd like to tell you a story which I heard these days. There was a father who wanted to teach his son about what is important and the value of life.
Kwakukhona omunye ubaba owayefuna ukufundisa ingane yakhe yomfana ukuthi impilo ibaleke kangakanani negugu elitholakala empilweni.
And I had to think about the value of this gospel.
Mina ke kuye kwafika ukuthi ke ngicabange ngenani esilithola la evangelini.
One day the father called his son.
Lo baba wabiza indodana yakhe.
And he said, "My son, here's a stone.
Wathi kulomfana mdodana yami nanti itshe.
Go to the market.
Hamba uye emakethe.
Sell the stone for me.
Ufike udayise leli itshe leli udayise emakethe."
But one thing I expect of you.
Kodwa nansi into eyodwa engiyilindele kuwe.
When people speak to you,
uma abantu bekhuluma nawe,
just pick up and ask you what's the price.
Uma ngabe bekubuza ukuthi libiza malini,
says, "My boy, you keep quiet, just pick up two fingers."
Ungakhulumi lutho umfana, uvale emlonyeni bese uphakamisa iminwe emibili.
Just pick up two fingers. But you say nothing.
Uvele nje uphakamise iminwe yakho emibili uvale umlomo.
The boy went to the market.
Wahamba umfana wayemakethe.
And he stood there with a stone.
Wahamba lapho netsheleli.
And then a lady came along.
Wasekufika omunye wesifazane.
And she said, "My boy, are you selling the stone?"
Wabuza lo mama ukuthi umfana uyalidayisa lelitshe.
"How much do you want for it? Because I need it for my garden."
Wabuza lo mama ukuthi libiza malini ngoba ngiyalidinga lelitshe kuba ngilisebenzise engadini.
The boy did as his father told him.
Umfana wenza njengoba ubaba eshilo.
Kept quiet.
Uvala umlomo.
Picked up his two fingers. Now, I know people will say it's a peace sign. I was thinking, two, I don't know. But two fingers.
Wavele waphakamisa iminwe emibili umfana. Ngiyazi ke mhlambe kweleli sign lele abanye bathi uphawu lokuthula. Imina mbili nje wayiphakamisayo umfana.
He picked up his two fingers, and then the woman said, "I will give you 20 rand."
Mayise phakamisele iminwe emibili umfana, lo wesifazane wathi ngizokunikeza u 20 rand.
And the boy ran back home.
Wabuyela ekhaya umfana.
Said, "Dad, there's a lady, she wants a stone for 20 rand."
Wathi baba khona lo wesifazane uthi ufuna leli tshe uzolithenga ngo 20 rand.
Says, "No, my boy. You go to the museum. There's a certain gentleman. Ask for him and show him the stone."
Wathi ubaba cha mfana hamba uye lapha endlini yokugcina amagugu nezinto ezidala. Khona umuntu lapho ufika ubuze kuye.
Off the boy went to the museum.
Hamba umfana waya kulendwe edayisa izinto
ezidala. Sort out that gentleman.
Khuluma nalo baba.
And he showed him the stone.
Wamkhombisa leli tshe leli.
The man looked at it.
Walibheka lo mlomzana leli tshe.
Said, "That's a beautiful stone. I need it here in my museum."
Wathi lo baba, "Hey, itshe eliphambili lelihle ngiyalidinga lapha kulendlu yami."
Said, "My boy, how much do you want for the stone?"
Wathi lo baba, "Mfana, ufuna malini ngalelitshe leli?"
The boy picked up two fingers.
Lo mfana waphakamisa iminwe emibili.
And the man said, "That's nothing. 20,000 rand, I'll take the stone."
Wathi baba, 20,000 randi awu ngizolithatha lelitshe imali encane kakhulu.
"That's worth it for my museum. I've never had a stone like this in my museum."
Wathi ayilutho leyo mali, ngaleyo mali nje angikaze ngibe nalitshe elifana naleli la.
Boy ran back excited back home.
Buyele emuva umfana egijima
ebuye. "Dad, from 20 to 20,000, what a stone."
Atshela ubaba wakhe wathi baba ubheke nje kusukela ku 20 randi sekuze kwaba u 20,000 manje.
And the father said, he kept quiet. He says, "My boy, you go to that shop that sells precious stones."
Athula baba wayesethi hamba ke manje mfana uye esitolo la kudayisa khona amatshe ayigugu.
Speak, see the owner.
Ukhulume nomnikazi waleyo ndawo.
Show him the stone.
Umkhombise lelitshe.
So off ran the boy.
Gijima umfana.
When he got to that shop,
uma efika kuleso stolo.
He looked for the owner. And he said, and he showed him the stone. The owner was startled. He says, "My boy, where have you got the stone from?"
Wathi mfana ulithathe phi lelitshe leli?
You know the worth of the stone?
Uyazi umsebenzi walelitshe
leli? I've never seen something like that before.
Wathi angikaze ngibone itshe elifana naleli.
He says, "How much do you want for it, my boy?"
Wathi lo mnikazi ufuna malini ngalelitshe?
Boy picked up two fingers.
Umfana waphakamise iminwe emibili.
Kept quiet. Picked up his two fingers. And then that owner, the shop, he exclaimed and he said, "What? 22 million? He says, "I'll take that stone anytime for 2 million.
What
such a stone? I've never seen a stone like this before.
What is each
I'll give you 2 million. The boy couldn't believe his ears. He ran back home. He says, "Dad, listen, what this man offered us." And then I had to think of our gospel. Is it only worth 20 rand for us? I got so used to it. I've heard it so often. And I only see
20 rand.
Is that what your heart has got cold about? What happens to your heart? Is it only 20 rand, this gospel? But there are those that see the worth of it and experience the worth of it. And then I had to ask myself the question. I've got a choice that I've got to make.
Is
how do I experience the gospel of our Lord Jesus Christ? I call myself a Christian. But what influences I have in this world? People recognize things that are precious. People outside know. They come and they recognize that this is of great worth. I'd rather get rid of everything, sell everything I have, just to get this stone. Has my heart grown cold? You remember when you came? You remember what your heart was like? You remember how you could say, "This is the place. I love it. What the Lord is doing in my heart, I can't describe it." Remember when I grew up at home, we had a door, like glass door with different colors of glass. And whatever glass you look through, that is what the color was on the other side. Whatever you saw, when you looked through the red glass, everything was red on the other side. But today, sin has tainted that glass. In other words, sin brings about a different
color.
And not maybe, you have started looking at things not like you looked at when you came. In the beginning, you were flamme and fire. You were fire. You were so happy to do anything for the Lord.
ujabulela umsebenzi wenkosi noma yini kwakuthiwa yenze wawuyijabulela uyenze ngenhliziyo yakho yonke.
There was not even a hint of something getting too difficult, and in everything you shared with God's people.
Ngalesikhathi usafika ayikho into eyayinzima kuwe ikwesinda futhi into nento wawukwazi ukuthi uyicobelele nabantwana bakaNkulunkulu.
And today, it's just a stone, it's just a custom, it's just a tradition worth 20 rand.
Kodwa namhlanje izinto seziguqukile, mhlambe sekuwumthwalo nje, mhlambe usukwenza ngokomthetho, usugcina nje icala, mhlambe sekuyinto nje engenanani elikhulu, into elinganiswa no 20 rand.
When the Lord spoke to you, even at night, you jumped up. You did something, you made right, you were obedient. But today, what is it like?
Ekuqaleni uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, wawugquma ngaso leso sikhathi, noma ngabe kusebusuku kangakanani, ugqume uyoyilungisa leyo nto leyo. Kodwa namhlanje sezinjani izinto, sekuyinto nje fana nentengo ka-20 rand.
You couldn't sit at home.
Wawungakwazi ukuthi uhlale ekhaya.
There was something driving you to be busy with God's work.
Ukhona ukuqhuba emva kwakho ukuthi ube matasatasa nezinto zikaNkulunkulu.
But in the meantime, maybe you even got married.
Mhlambe namhlanje yebo awukashadi.
Now there's other little stones that are more precious than that other big stone.
Kodwa ukhona amanye amatshe futhi amancane ayigugu mhlambe kunalelo tshe likhulu.
The large stone has started to lose its worth.
Lelitshe likhulu seliqala ukulahlekelwa ukubaluleka kwalo nentengo yalo.
Today you've got excuses.
Namhlanje usunamazaba usiyazilandulela lapha nalapha.
Don't understand me wrong.
Ningangizwa kabi mangisho lokhu.
These little chicks, I have to look after them.
Lamaqhwane namazinyane amancane kudinga ngiwanakekele.
It's true.
Iqiniso lelo.
And you have to.
Kumele futhi ukwenze lokho.
But more than that gospel the Lord has given us.
Kodwa kumele ukuthi kube ngaphezulu kwedlule lelo vangeli uNkulunkulu asinikeze lona na.
Eqaleni ubethokoza ubesebenza utshela abanye ngoJesu. Wagcina nini umtshela umunye ngoJesu? Awungiphendule nje. Wagcina nini umtshela umunye ngoJesu? Ngempilo yakho, hayi ngumlomo wakho. Ngempilo yakho, wagcina nini?
In the beginning, you were happy to do God's work, and then you were zealous to tell other people about Jesus Christ. But when did you last to do that? By your life, not by your words only, but by your life.
And then you say, what is then my calling? Why has the Lord placed me where I am?
Bese ke mhlamba ube nombuzo ukuthi ubizo lwami luyini, yini isizathu esidala ukuthi uNkulunkulu angifake kule ndawo engikuyo manje.
Why has the Lord placed me at the school? Or has it just become like any other school? You don't see the worth of it, even if people speak about it.
Yini indaba edala ukuthi uNkulunkulu angibeke kulesi sikole ngisebenzela ngisebenza khona, uNkulunkulu angenze ngibe kule ndawo le, mhlawumbe ngingaba kwesinye isikole kodwa kulesi umbuzo ukuthi yini indaba edala ukuthi uNkulunkulu angibeke lapho na.
In the beginning, you couldn't do anything without asking advice.
Ekuqaleni wawungazithatheli isinqumo wena, wawungenzi lutho ngaphandle kokuthi ucele iseluleko.
And wanted a blessing.
Bese ufuna isibusiso phezu kwaleyo nto.
And you wanted the Lord to be with you.
Ufune futhi noNkulunkulu ukuthi abe kanye nawe.
But today you take your own decisions because it's my home. It's my family.
Kodwa namhlanje usuyakwazi ukuzithathela isinqumo ngokwakho ngoba uthi ikhaya lami le umuzi wami lo umndeni wami lo ngenze ngikuthandayo.
A church that can't work together and hold hands together is inefficient and won't affect and change this world.
Esontweni la usebenza khona mhlambe kwesinye isikhathi akwenzeki ngendlela ekufanele bakwenzeke ngayo lokho ngeke kuguqule lo mhlaba lo.
Maybe there where you come from, wherever it is, maybe you've got a completely different idea what you think should be done, not what your father thinks needs to be done.
Mhlambe la uqhamuka khona la usuka khona unengqondo nokucabanga kwakho okuhlukile ngendlela osibona ngayo izinto hayi ngalendlela le abazali bakho nobaba wakho abona ngayo.
And I'm talking to you who sit here every Sunday. We've got used to this. We've known this inside out. But you know what? Your heart is getting colder and you know about it.
Ngikhuluma ikakhulukazi kulabo abaza enkonzweni usuku nosuku isonto nesonto bebala ngoba izinto umuntu uzithatha kalula umuntu bese qale phola enhlizweni aphelelwe uthando futhi uyakwazi wena lokho okudala ukuthi kube njalo enhlizweni.
The disciples rowed that boat together.
Abafundi baba kulomkhumbi bagwedla bendawonye.
And believe me, that's why the Lord helped them.
Ngiyakholwa futhi ukuthi ilokho kwadala ukuthi inkosi igcine sibalekelelile yabasiza.
But we find fault. This guy is rowing this way, that guy is rowing that way, this guy thinks we think he is rowing backwards, and we just find fault.
Kodwa thina kwesinye isikhathi sithola amaphutha siyakhombana usibanibani use kwedle wabheka lena usibanibani usethatha yakhe indlela wabheka le bengafanele usibanibani enze kanje ngendlela enze ngayo sibonana amaphutha omunye nomunye ukuthi wenzeni.
But are we one in that boat as his disciples? Are we really one?
Kodwa umbuzo ukuthi ngabe simunye yini masingene kuleso skebhe noma kulowo mkhumbi na senza izinto ngokubambisana na.
When somebody says, "Don't row that way. You know what? You've gone so far today and do it on purpose."
Uma ube wakhuzwa nje kwathiwa hayi sibanibani msukwenza kanje msukwedu ubhekele uyacasuka bese ukwenza kakhulu manje ngenkani futhi ukwenzele enhlosweni ukuthi ake ngikwenze ngenkani manje.
Who does he think he is?
Ubuza ukuthi lo mphuku ongikhuzayo yena ungubani?
Maybe today you are dead cold spiritually. And why? Because you found it fault with others. That's where the problem started. You saw what others are doing, and others are doing wrong, and then suddenly you forget your own self.
Mhlambe namhlanje usufana nesikhuni somlilo ilahle eselicimile elingesenalutho alisavuthi usuyabanda qa ngani na ngenxa yokuthi uqale wabona amaphutha abanye abantu wabona ukuthi usibanibani wenza into engalungile yini usibanibani enze kanje ngendlela enza ngayo na.
In the beginning, you were so happy to be told what to do.
Ekuqaleni wawujabula uthokoza ma utshelwa into okuthiwa yenza ukuthi.
But today you drag your feet.
Kodwa namhlanje usuhudula izinyawo.
Maybe your excuses, "I don't feel I should do it."
Mhlawumbe uzilandulele ngokuthi hayi angizwa nje kahle ukuthi kumele ngiyenze le.
"I feel I should do this."
Mina ngizwa okunye ngizwa ukuthi mina hayi ifuneke ngenze lokhu.
But maybe your mother or your father, your spiritual mother or father said, "What about this?" "No, no, God is the only one. I feel I should do." And you don't have the audacity to listen and respect.
Kodwa bese uziphendulela ngokuthi hayi mina noma engitshela ubaba noma engitshela umama ukuthi angenza ukuthi nokuthi cha mina ngibona ngenye indlela ngizibonela eyami indlela eseceleni awunaso nesibindi sokuba uthi ukwenze lokho uphendule ngendlela ophendula ngayo abazali bakho awunamahloni ukuthi baphendule ngaleyo ndlela.
You know, when you also prepare for a service,
kwesinye isikhathi uma ulungiselela ukuthatha inkonzo,
How do I know? And I just pray by faith. You know, it's not always just easy to think this is what God wants me to do.
Why?
Because I don't want to go to the side. I don't want to be on the side. I want to be on that narrow road. And friends, I'll tell you a secret.
Not easy.
And that's why James says, listen, things will happen. And friends, they happen for a reason.
He
says, count it as joy. Why? We've become with long faces. When last did you express your joy that others are drawn by the joy of your heart? But oh, where's that joy today?
Uthi uJakobe lapha konke kuthatheneni nithi ungukuthokoza konke lokho okunehlelayo wena wagcina nini ukuthi uzwe lokho kujabula enhlizweni yakho mawohlelwa yizinto isikhathi nesikhathi na ikhona injabulo na.
In your daily living, is there joy? Is an expression of thankfulness?
Ngabe impilo yakho iphila usuku nosuku impilo ephuphuma injabulo yokuzizwela ukuthi unokuthokoza
endleleni yakho. And that's what I like of our fathers and mothers.
Ilokho ke ngikuthandayo ngobaba
bethu. There's always a word of thank you.
Kukhona njalo igama lokuthi siyabonga.
We appreciate it.
Siyajabulela lokho
kwenziwa. We thank the Lord.
Siyabonga iNkosi ngalokho.
And we younger people haven't learned that.
Kodwa thina abasha asikakufundi lokho.
We haven't learned that. When I look and I see when one gets older, for me it often seems so difficult. But you know, when you meet up with thankfulness and an expression of joy, you know what that does? Then you say, I want to become like that.
Kodwa uma uhlangana nabo ukhuluma nabo uzwa lawo mazwi okujabula okubonga okujabulela lokho okwenzayo bese ngithe enhlizweni yami nami ngifuna ukufana nabo laba.
And now James says, you know, friends, to keep us in tune and keep us on the track, it often takes trials and hardships to keep us there.
Kodwa lokho kusho uJakobe lana kumele siqonde ngoba ukuba umuntu azigcine ekuwo lo line ekuwo lo mkhondo lowo elandela lokho okufanele ukuthi akwenze kwesinye isikhathi kubiza ukuthi umuntu ahlangane nezinkinga nezilingo nakho konke okubi umuntu angahlangana.
Today when I look back in my life,
uma ngibheka mina emuva empilweni yami,
I can honestly say,
ngingakusho lokhu kanje,
I thank the Lord for all that I had to go through. You know, often, I thought I'm going off my head. I won't be able to make it. Friends, that wasn't just for a day, it wasn't just for a week, it wasn't just for a year. But you know what it did? It kept me. It kept me in the confines and the arms of the Lord, because that's the only way I could flee to. Consider it wholly joyful whenever you are enveloped or encounter trials of any sort or fall into various temptations.
anothi kungukuthokoza kodwa uma ngabe nihlangana nezilingo nezinhlupho nakho konke okuhlangana nani kodwa nikuthathe nithi kungukuthokoza kodwa.
You know, I prayed and said, Lord, break me, make me like you, make me what you want me to be. But you know, when that happens, you think maybe differently.
Kodwa uma kwenzeka lokho uNkulunkulu esesebenze kwephula ngendlela kwephula ngayo
uba nesaba ngomu. Has the Lord ever broken your stiff neck?
UNkulunkulu seke wafika yini lapho enqamla khona intamo yakho ekukhuni na?
You know, and up to today I say, Lord, I want to be obedient. Whatever comes my way, help me that you don't have to take me by the scruff of the neck.
Namhlanje ngisathandaza ngithi Nkosi ngiyacela ungisize isinyathelo nesinyathelo engisithathayo kungafiki lapho kodinga khona ungibambe ngesidlozana uNkulunkulu
ngephula. And now he says, count it as joy. It's opposite to what a human would look at things and want to experience it. How can hardships and trials make us joyful and happy? But you know what? When you've gone through them, you can fly.
UJakobe lapha uthi anothi kungukuthokoza kodwa lokho kuyaphambana nendlela ucabanga komuntu ngasho kanjani uhlupheka ubhekene nezilingo bese uthi uyajabula kodwa lokho uma kwenzeka noNkulunkulu bese ngathi ungandiza.
Now I could speak a lot, but I don't want to say too much about it, but just one thing about this temptations.
Ngingakhuluma okuningi ngalokhu kodwa ngithanda ukuthi ke ngande kakhulu kodwa okukodwa nje ngalezi zilingo.
A person can say things to you which hurt you, and you are tempted to react on them.
Ungenzeka ukuthi bekhona umuntu osho into kuwe igama elithile kuwe mhlambe elicasulayo bese ulingeka ukuthi kwangathi ngaphendula ngaphindisela nami.
Or there's a certain trial or difficulty that you've got to face.
Mhlambe khona isimo esithile futhi esiphambi kwakho esisilingo okudinga ukuthi uhlangane naso.
Trials that are rightly faced are harmless.
Izinto lezi ezikwazi ukuba zenzekela kwesinye isikhathi aziyona ingozi.
And you know in your own life what trials you have.
Uyazazela wena empilweni yakho lezi zilingo ezibhekene nawe.
Ai. Wesibanibani. Ekhona udokotela engimaziyo ngale emhosheni. Ey, uphiwe lo dokotela. Akunjalo.
Maybe you are thinking in your heart that, hey, because I'm facing these difficulties in my life, I have heard about that doctor or nyanga or somebody who can heal me in this thing because you are in trouble.
What's one man? You want in an air conje, but in genanje, eh, corno corno conung alem hoshe. Angel, now.
Maybe you are telling somebody that because you see your child is in this situation, you are whispering to him and saying, there is a nyanga or traditional healer whom I know. You can go there and you can get help. You are facing this trial now. Maybe you did it.
That's why impilo yakho namhlanje ibanda ba ba ba.
Maybe that's why your life is cold today.
Noma uphuma engena enkonzweni uyalala. Uphuma enkonzweni akukho ukuthi hey khona iphuthe ngilaziyo ngifanele ngilungise. Uthula tu uyahamba.
You feel nothing about the service, you feel nothing about God. Even you come here in the service, you go out, you are cold because you feel nothing about God.
UJesu uyaqhweba. Wesibanibani. Ngokucima lo mlilo nomphelo. Oh, papa banini ebuthongweni bakho. Kodwa nawe uyazi uyakufihla la. Uyaqona ukuthi hey ngahamba athatha olothando. Yalazi olothando. Kodwa kube namhlanje awunasibindi ukuyilungisa.
Jesus is busy calling you and is whispering you to you and saying, come back. You know what you have done. You know the sin that is in your heart, but you are just sitting on top of it. You don't want to separate from that sin. Jesus is still calling you.
Ungajabuli. Khala, ukhale namhlanje. Ukhala umemeze uJesu. Kezwakala. Ngoba usuku lokufika kumnyama phuqe.
Do not be happy if you are staying in that situation. You must cry today to Jesus Christ, because the day of your passing away will come when you are not ready.
And then I had to think about another temptation. Which our country faces today. And it's got to do with different races.
Lokho ke kuqondene nokuthi kuthinta izizwe ezahlukahlukene noma izinhlanga ezahlukahlukene.
I always say, but I heard from Reverend Stegan, it's today, I heard it as a child, and I still speak to others about it.
Ngisho lokho engakuzwa kubaba, ngakuzwa ngisemncane, namanje ngisakuzwa kusekhona, ngiyakhuluma futhi ngakho nababani.
This issue of color has become a storm.
Ngoba le ndaba le yokuhlanga yokuhlukanisa abantu ngokwebala isiphenduke yaba isitshe futhi.
Can God, our Father in heaven, look at it, his creation, and look at such hearts, such a people, and not feel sorry for his creation, the way we treat each other?
Kungenzeka into ubaba wethu osezulwini, ubaba wethu asidalayo, athi mayibuka indalo yakhe, ebuka abantu bakhe ngendlela abadale ngayo, bese ebe nokudabuka enhlizweni ngendlela esiphathana ngayo thina na.
James says, you should be happy. You should be happy what you can do for the next person who's maybe not of your family, maybe not of your race. And James says, your heart should be filled with joy to be able to help the next person.
UJakobe uthi kumele nijabule nithokoze ikakhulukazi ma usiza omunye umuntu, ulekelela omunye umuntu ongumakhelwane wakho, kumele ube nenjabulo phakathi kwakho ukuthi umsizile omunye umuntu.
One day a certain white man took a black preacher to visit a farmer.
Kunyusuku omunye omhlophe wathatha umfundisi onsundu ukuthi bavakashele omunye umlimi.
To make a long story short, when they got to this farmer,
ukuyenze bemfushane indaba mabefika lapha kulomlimi.
But I would like to add in the same tone, not all people are the same. You get some that are different.
Akungeke sibathathe abantu ngendlela eyodwa efanayo, bakhona abanye abahlukile kunabanye.
And there are many.
Baningi futhi.
Especially when I speak about farmers.
Ikakhulukazi mangikhuluma ngabalimi.
And when they got to this farmer,
uma befika kulomlimi,
and his friend introduced this preacher,
bese bethula ke lo mfundisi lo emethula kulomlimi,
and the friend tells the farmer, here's a man of God and he's preaching.
Wathi ke lo munye ethula lo mfundisi emethula kulomlimi, nansi le ndoda kaNkuluNkulu
ingushumayeli. Suddenly, the farmer turned around and said, you really believe that you're going to heaven?
Lomlimi
into this black man.
Esephendukela kulo muntu onsundu wathi, uyakholwa ngempela wena ukuthi uyezulwini?
And then he said, yes.
Lo muntu onsundu
wathi, Lord Jesus died for me.
Wathi yebo,
he gave his life for me.
Wanikela ngempilo yakhe ngenxa yami.
And his word tells me so.
Izwi lakhe uNkulunkulu uyangitshela kanjalo.
The farmer turned around and said, listen here, if you go to heaven, I don't want to go there.
Phenduka lomlimi.
Namuzi inhliziyo.
Waphenduka lomlimi wathi, uma wena uyezulwini wena umuntu omnyama, angiyike mina lapha. Can you hear the heart of the man?
And then this man of God answered. Sir, if you're going to go to hell, there are many more of my people there.
Lo muntu onsundu wathi, uyabona mlimi, uma uthi ke uzoya esihogweni wena awuzuya ezulwini ngenxa yami, uma uya esihogweni ufica abantu abaningi abansundu esihogweni.
And it's so easy always to find the wrong in the next people.
Kulolu ukuthi uthole njalo abantu
abangasayikhona. And they are always at fault.
Bathu banamaphutha laba bantu laba.
Forgetting the three fingers point to you.
Besukhohle ukuthi mawukhomba ngomunwe kanje
mimi nemthatha ende kuwe. When people start talking and they start sending videos around, you find yourself suddenly falling into this temptation by taking not God's side.
Uma abantu uthola nansi imbiko yathunyelwa ngaphana ngapha ungabalula ukuthi ungene nawe phutheni lokuthi ukholwe lezo zinto uma ungekho ohlangothini likaNkuluNkulu.
Joseph experienced something very hard in his life.
UJosepha wahlangana nobunzima empilweni
yakhe. As a young boy of 17 years old, think of it, that hardship, that experience. We would say in today's language, it left the mark on him, but I don't know. I don't think so. But just experience his own very brothers went against him.
Lo mfana omncane oyineminyaka eshumi nesikhombisa mhlawumbe masingalinganisa wahlangana nalobu bunzima obungaka empilweni yakhe evukelwa ngabafowabo azalwa nabo ekhaya kodwa bamvukela ngaleso sikhathi bunzima obukhulu lobo.
But you know, after having gone through all what he experienced, he said to his brothers,
kodwa emveni ngoba esedlule kubo bonke lobo bunzima lobo sizwa ethi kubafowabo,
you meant it for evil.
Uthi nina bafowethu naniqonde okubi ngalokho.
God meant it for good.
Kodwa uNkulunkulu wakuphendula lokho wakwenza kwaba kuhle.
And friends, God has put us here together. What am you and I doing? What is our reaction in these times? How does our heart react and feel?
Bahlobo uNkulunkulu usifakile kulesi simo esikusona noma yisiphi isimo obhekene naso kodwa wena wenzani ngalesi simo uNkulunkulu akufake kusona uphendula kanjani na?
You know, on a piano, if you only play that white notes, you only get a certain sound. If you only play the black, you only get a certain sound. You play both, it makes a world of a difference. And that's what God has put us here for.
Uyabona uma uthatha upiano udlala kunamanothi ahlukahlukene ngokwembala khona umbala omnyama khona umbala omhlophe uma udlala lama upressa lama bathini amhlophe kuphela uzozwa lokho okuculwa yilawo mabathini uma udlala okumnyama uzozwa lokho kodwa kodwa uma udlala kokubili uzwa into ehlangene uNkulunkulu usibekele lokho ke nathi.
But he says, James says, be assured, understand that these trials and proving of your faith bring out an endurance. You understand why we have to go through these things sometimes?
Uyakhubakeke uJakobe uthi nazi ukuthi ukuvivinywa kokholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Ngabe siyaqonda yini lokhu esihlangana nakho ukuthi injongo yakho ikuphi na?
But often when we meet up with these things,
kodwa njalo masihlangana nalezi zinto,
when we meet up with somebody who's maybe angry with me,
uma ngihlangana nomuntu ocasukile ngithukuthelela,
we tend to withdraw.
Siyafisa thini ukuthi sivele khona lapho umuntu adikibala yeke kanjalo.
And then the devil is so quick to say and point us out our failures.
USathane ke uyashesha bese khomba ke ukuthi siyizehluleke ezingakanani.
Our shortcomings.
Nokuthi singabantu abangakwazi kanjani ukubekezela.
And once we only see those,
uma sibona lezo zinto kuphela,
we tend to withdraw.
Bese sifika la sihlukana khona bese ngathi sesishaya udongeni manje saqhubeki.
And tend to say, well, if things are like this, it's not meant for me.
Umuntu bese ethi uma izimo zinjena ke kuchaza ukuthi le nto ibingadalelwe mina.
But instead of strengthening you and encouraging you, because you go alone, it starts breaking you down.
Kodwa esikhundleni sokuthi leyo nto iqinise ikunikeze amandla igqugqumezele ukuthi uqhubekele phambili uyahluleka ngenxa yokuthi uwedwa ukwenza ngamandla akho lokho.
And I hope to an extent this opens your eyes because the strongest trees grow where the winds are the strongest.
Ngiyakholwa ukuthi lokho mhlambe kuyavula amehlo akho kancane ngoba isisho sithi le mithi le ekhula iqinile inamandla ikhula veli la khona khona imimoya eminingi yahlukahlukene ishayayo.
I'd like to end with a story.
Ngithanda ukuthi ngigcine ngale ndaba.
There was a certain man named Mbambo Matunjwa.
Kukhona indoda eyayigama layo kuthiwa uMbambo Matunjwa.
He was living around 1890.
Wayephila kulezo yikhathi lezo ngonyaka ka 1890.
He was a Zulu warrior.
Lo muntu lona wayeyibutho lakwaZulu.
And they say he was excellent. Excellent leader.
Lo muntu lona kuthiwa waye umuntu ongumholi oqotho, umuntu owenza kahle umsebenzi wakhe.
In many a fight, they rooted out the enemy.
Uma besihlangene bebhekene nezitha ekhona yena ihola ibutho lakhe babekwazi ukunqoba.
One day he was in a service.
Enkonzweni. Ngolunye usuku wayezwa inkonzo, wayenkonzweni walalela inkonzo.
Lapha elalela inkonzo, cabange umuntu wempi. Wonke wegazi. Lapha ezwe inkonzo. Kwamthinta phakathi enhlizweni. Ngiyabona umuntu uma ethola igolide. Ngiyalizwa lelitshe enenanelikhulu.
When he was listening to this service, he was touched in his heart, and then he repented. You see, when you're finding that gold in your heart,
wapenduka,
and then he repented.
And they say immediately he started preaching the gospel.
Kona lapho waqala washumayela
ivangeli. You know, a person who has found this worth, the stone of great worth, he goes out. He wants to tell others what he has experienced. Are you doing that?
We are born umuntu ofumene wathola leli golide lelitshe eliyisimanga, uyaphuma hamba tshela abanye abantu ngevangeli. Uyakwenza yini lokho na?
And one day sickness got into the family.
Kuli usuku kwasekhlasela isifo emndenini.
Bayemhosheni, yabazi laba bemhosha.
They went there in the valley, you know them. They suspected one of the family members
was the cause of the sickness.
You
see, when you don't understand God's ways, you tend to end up a million times worse than what you were.
Ngiyabona uma ngabe ungayilaleli izwi likaNkulunkulu uphenduka emveni kwalokho ube mumbi kakhulu ngaphezu kwalokho kade uyikho kuqala.
And Bambo says, Reverend Bambo said, Reverend Matunjwa said, he saw four of his own people killed in front of him.
Uthi lo baba ke wabona abane bomndeni wakubo bebulawa phambi kwamehlo akhe.
Up to today, these things happen. But then we say the gospel is there of great worth. Why hasn't the gospel reached those people yet?
What are
we doing about it? They don't kill them only today, they eat them.
You think
the creator of heaven and earth looks at it and will keep quiet?
Ucabanga ukuthi umdali wezulu nomhlaba uzokubuka lokho bese thula njengasho lutho na?
And Reverend Matunjwa said both his parents became sangomas.
Uthi ke umfundisi Matunjwa lona abazali bakhe bobabili baba izangoma.
But do you understand this, what this young man, the difficulties he had to go through? You can't imagine it. I don't think we can imagine people what they have to go through. We think it's difficult. We think it's hard. But I don't think we can imagine what others experience.
Uyezwa indlela lensizwe yahlangana nobunzima ngayo empilweni yayo. Ungathi wena mhlambe wena uhlangane nobunzima ulinganise ngalokhu kwakho. Asazi ukuthi abantu abanye abasemaceleni bathwele nzima
kanjani. So Reverend Matunjwa, after all this, he got married.
Umfundisi Mathunje emveni kwakho konke lokho wayeseshada.
And they had two boys.
Bathola abafana babili.
Which grew up.
Bakhula labafana.
And then one day, suddenly, the one boy got sick and died.
Kolusuku omunye umfana wangenwa yisifo wagula wagula wayesedlula emhlabeni.
And they knew it was because he was a sickly boy.
Kodwa ke baqonda bona ukuthi vele wayenempilo engacacile kahle engaphilile kahle kusukela ebuncaneni bakhe.
And then suddenly the other boy got sick.
Emva kwalokho kwalandela lo munye futhi wahlatshwa yisifo naye.
And he also died.
Naye futhi wafa.
And they suspected he was poisoned.
Basolake ukuthi mhlambe udliswe ubuthi lo odlulile okwesibili.
And parents were heartbroken.
Abazali baqhunyelwa izinhliziyo ngalokho.
This blow nearly finished their work of preaching the gospel.
Lokho kwenzekayo kwacishe kwaqeda umsebenzi wabo wokushumayela ivangeli.
We mustn't think we are the only ones that are suffering sometimes and that go through difficulties.
Singacabanga ukuthi sithina sodwa esihlangana nalobo bunzima lobo nalezo zilingo leso sihlangana nazo.
So on one occasion, after he had finished preaching the message, he made an appeal for those that wanted to repent to come forward.
Kuthiwa ngolunye usuku keshumayele eseqede inkonzo yakhe, wayesebiza ke bonke labo abafuna ukuthi bamukele inkosi.
And then a young man came forward. And said, Reverend, I'd like to speak to you. And so this young man came and they sat down together. And this young man said, Sir, I have sinned. I need to confess my sin.
Lensizwa yathi kumfundisi, mfundisi ngonile ngidinga ukuvuma izono zami phambi kwaNkulunkulu.
And he said, Sir, I'm the young man that poisoned your son.
Lensizwa lena yathi mfundisi ngithanda ukuzovuma ukuthi yimi lo engafaka ubuthi upoison owabulala indodana yakhe.
And with a heart aching with sorrow, think of it, aching with sorrow, the reverend knew the reality of God's grace.
Ebuhlungwini ayenabo umfundisi ngempela edabukile kodwa khona lapho waqonda kabusha amandla kaNkuluNkulu nesimanga sikaNkuluNkulu.
You'll never have peace and experience that grace if you don't come and maybe confess that sin of somebody you also did something with.
Ngeke ukuthole ukuphumula nenjabulo enhlizweni yakho uyohlupheka njalo uze kufike la usivuma khona leso sono uyilungisa khona leyo ndaba leyo oyaziyo enzekayo kuwena mhlambe naphakathi kwalowo muntu owayenza kuyena.
Except that sin kill you.
Kungenjalo leso sono sokubulala.
Remember that. You have an opportunity. You've got an opportunity to make right. And then Reverend Matunjwa turned around to face the young man who had killed his son and said, I forgive you.
Kodwa kwadingakala ukuthi khona lapho umfundisi uMathunjwa lo abhekane nalensizwa akhulume nayo athi mfana ngiyaxolela ngalokho okwenzileyo.
And that wasn't the end of the story.
Kodwa kugcinanga lapho.
When this young man got converted,
lensizwa uma isiphendukile nayo,
Reverend Tunja and his wife took this young man into their home.
Umfundisi lona nonkosikazi wakhe bayithatha lensizwa lelo umfana lo bamfaka ekhaya labo.
And they say he was a man that preached the gospel.
Lo mfana waphenduka waba yindoda kaNkuluNkulu eshumayela ivangeli.
You know, understand what hardships and trials can produce?
Uyaqonda yini manje kabusha ukuthi ukuhlupheka nezivivinyo nezilingo odlula kuzona zingazalani zingalethani?
Would you have done that?
Wena usukwenzile lokho na?
I don't even think of somebody of a different race. Maybe you can't even have them close to you.
Angikhulumi nakhuluma ke ngabantu abanye bolunye uhlanga noma esinye isizwe kodwa mhlamba ukwazi uhlangane nokuhlangana
nabo. But you know when I read this I was so touched.
Kodwa ngesikhathi ngikufunda lokhu mina ngithintekile.
What would my reaction have been?
Mina ngangiyokwenze njani kule simo?
They had lost, so to say, everything.
Balahlekelwa yikho konke laba.
They could have even said God doesn't care of us.
Kwakungabalula nje bathi hayi uNkulunkulu kushuthi akasinakile.
He takes those people I love the most.
Uthatha laba bantu engibathanda kangaka uNkulunkulu.
But maybe their own sons would have turned their back on them. And maybe, that's what I say. I don't say it would have been, but it could have. And God saw, here's a young man. In his grace, God said, that man, and that's maybe you that he's looking for.
Angisho ukuthi kwakuyoba njalo kodwa mhlambe kungenzeka ukuthi labafana balomfundisi ababili abadlula emhlabeni babezomphendukela umfundisi babe yisitha sakhe angisho ukuthi kunjalo kodwa uNkulunkulu wabona kufanele ukuthi le nsizwe encane ezophenduka manje yiyo ezokwazi ukuthi iqhube umsebenzi ishumayele ivangeli.
James called the church to action.
UJakobe uthi isonto makube khona elikwenzayo ibandla makube khona elikwenzayo.
He says you counted as joy and friends. Maybe if we do that, maybe if we experience that, our lives would be different.
Uthi ibandla malikuthathe likwenze kube intokozo ukuhlangana nezilingo esihlangana nazo. Mhlambe uma sikwenza lokho kungaba
nomthelela. And we will grow by God's grace.
Sizokhula futhi ngomsaka kaNkulunkulu. Ngicela sithandaze.
Let us pray.
Nkulunkulu wethu sukhulumile ngendlela ecacile phakathi kwethu.
Lord, you've spoken to us in a clear way.
Ayikho Nkulunkulu indlela ecacile edlula le okhulume ngayo.
Lord, there is no way that is clearer and obvious as we've heard now.
Nathi sihlangana nezinkinga nezilingo usuku nosuku.
Lord, we meet up with trials and problems every day.
Ezinye izinkinga zifuna ukusikhipha endleleni yakho zisuse kuwe.
Some of them want to take us out of this road and remove us from thee. But this morning we hear you, Lord, calling us to thee. So, and we've heard that in everything we should be filled with joy, whatever we meet up with. And Lord, whatever we meet up with, may we see you and that your picture would be before us. And that we won't only see the devil and whatever he wants to do, but that we might see you in everything. Lord, be with us as we separate and keep us by your grace. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen. There is temptation that comes from inside, which is sin. And that's evil. And that should be done away with totally. Thank you.